waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Abdullahi Farax Rafle ku soo dhawow idaacadda SBS, waa mahadsan tahay. Balan yar haddaad noo dulmarto, maadaama tagsiilo aad tahay sida xanuunkan coronavirus oo asbuucyadan dambe faraha kulul ku haya adduunka oo dhan sida inii saameeyay shaqo ahaan.
Marka hore xasan, adiga iyo bahda s b s-ta dhammaantiin waan salaamay. Marka xiga xasanow, xanuunka saad ka warhayso industriyada uu runtii aad iyo aad ugu yeeshay saameynta way ka mid tahay industriga hadda tagsiga aan ka shaqeeya anigu iyo kuwo kale fara badanba sida aad u ogtihiin. Laakiin annaga sida uu noo saameeyey, haddaan waxyar kaaga taataabto, waxaa ka mid a in dadkii touristkii waddanka imanaya oo kaleeta ay run ahaantii hoosudhac aad fara badan maratay uu ku dhacay. Dad fara badan oo magaalooyinka masal magaalada sina anigu ajogano kale ka shaqeyn jiray, xabiisada waxay ay maratay hadda ay ka shaqeynayaan guryahooda. Marka haddaad fiiriso overall, runtii aad iyo aad bay saameyn weyn nagu yeelatay xagga maratay industrigan taxiga.
Waa gartay. Marka dakhligii caadiyan ini soo geli jiray celcelis ahaan imisaad isleedahay ilaa hadda waad lumiseen?
Haddaan runtii haddaan sheego, wiigu wiig kasii dambeysa runtii way kasii adkaanaysaa. Oo wiigii hore iyo maratay labada wiig hore, saddex wiig hore iyo wiigkan hadda isku mid ma aha. Wiigga runtii waxaan dhihi karaa ilaa iyo 30% way hoos u dhac ku yimid.
Waa gartay. Inta badan dadku waxay ka shaqeystaan garoomada diyaaradaha, wax isbedela ma ka dareenteen dadka soo degaya ama dadka dhoofaya?
Absolutely. Khaasatan markaad fiiriso garoonka international airport Sydney, aad iyo aad buu subaxi oo kale busy u yahay, from 7 o'clock up to 10:30 a.m. busy buu ahaan jiray sida caadiga ah, maadaama habeenkii ay falaadyo waddankan magaaladan Sydney soo gala aysan jirin, oo international flight iyo local flight ba aysan jirin, oo curfew uu jiro. Marka falaadyadii noocaas ahaa, marka aad garoonka aad international airport aad ku jirto, maratay lagaga bixi jiray 20 minutes ama 25 minutes ama half an hour lagaga bixi jiro kale. Hadda waxay qaadataa saacad iyo bar. Mararka qaarkood at some stage waxayba gaadhaa in mararka qaarkood ay 2 saacadood ay maratay lagu qaado.
Waa gartay. Dowladda federaalkahu waxay dhawaan ku dhawaaqday lacag badan oo sanduuq oo lagu caawinayo ganacsatada qaarkood, lagu caawinayo dadka cayirta qaata, dadka benshinada. Idinka wax taageera haddii shaqadii aad lacag ka shaqaysanayseen ay sida noqoto, wax maxaa inay alternative, maxaa kaloo aad dakhligiina ku qabaysaan?
Wallahi xasanow, liiska markaan akhriyay si hadda aad ka dhawaajisay dadka eligible-ka u noqon doona, dadkanu industry-ga kolley kuma arag, kuma jirto. Marka waa uun ciidano uma maqna, cidlo uma qoondo weyaan baa leeyahay. Marka wixii walba wixii haddii uu seebi jiro iyo wixii maratay isagu uun kharashkii jeebkiisa ku jiran buu ku xisaabtamayaa. Laakiin haddii kuwaas ay dhamaadaan, waasaan kuu sheegay, waa ciidano uma maqna, cidlo uma qoondo.
Waa gartay. Taasi waxay ahaytay dhanka dhaqaalaha. Dhanka caafimaadka laftigiisa, waxaan isleeyahay dad badan baad qaadaysaan, qaarkood airborada kasoo degaya, qaarkood dhoofaya. Marna ma ka cabsi qabtaa dadkaas ku raacaya inay ama xanuunka qabaan ama kugu daartaan adiga?
Way dhici kartaa. Waana dadka ugu fara badan macnihii, maadaama wixii ay public transport ay yihiin, oo mararka qaarkood 3 qof aad qaadi karto ama 4 qof aad qaadi karto, ay maaratay ay midkood laga yaabo inuu qabo. Marka probability-ga in macnihii uu adiga xasan oo kale xafiiska fadhiya hadda oo kale iyo aniga uu nexelo aniga kayga ayaa farabadan, percentage-ka maaratay anigu aan ku qaadi karo. Marka way cabsidaas way jirtaa aad iyo aad weyn.
Waa gartay. Taxiga intaad wadday, waxaan is leeyahay sanado badan baad wadday, tan oo kale ma kusoo martay?
Wallahi xasan, waxaan xasuustaa markii xanuunkii kale ee waagii Asia ka dhici jiray, la dhihi jiray SARS-ka uu jiray, way jirtay. Laakiin yani cabsida not only xataa macnihii xagga macnihii nafta dadka kaliyata ma ahee, laakiin xag dhaqaale iyo xag maaratay dhinac kaleko aad ka fiirsaba. Kan waa kii waxaan u malaynayaa sofa aan intaan qurbaha joogay ama xanuunada kale oo ay dhacayeen, kii ugu darnaayeen aan arkay buu ahaa.
Waa gartay. Tan ugu dambeysa, Soomaali badan baa taxiga iyo Uberka ka shaqaysata. Jiilalkii hore, dadkii waayadii dagaalka sokeeyey ka yimid, waddankan soo galay ama qurbaha aad buu uga shaqeystaan, laakiin waxaad moodaa hadda dhalinyaro yaryar oo dhowr iyo labaatan jira inay industrygan hadda bilaabayaan, marka maxaad kula talin lahayd adiga khibrad ahaantaada taxiga maadaama waxbaara ka shaqeynaysa?
wallaahi xasanow, waxaan kula talin lahaa dhalinyaradaas nin walba annaga jiilkayga hore waddanka yimid sababo noogeeya baa jiray oo maaragtay nagu qasbilayada taxiga aan wadno, laakiin qofka dhalinyarada ah xilligan raba inuu ama uber bilaabo ama taxi bilaabo, opportunitiesyaal kala fara badan oo ayaga hor yaalla ayaa jira inay ka faa'iidaystaan, oo aysan tan aysan u arag long term employment solutions oo inay tahay anigu hadda uma haysto. Marka ragga dhalinyarada ee hadda ka dhawaajisay jira uberka wadaya ama taxi raba inay kusoo biiraan, waxaan dhihi lahaa maaragtay ka fiirsada, mar ahaa inaad wax ay macnihii ay ka faa'iiday waxba.
Dadka taxiga wada markaad u barbardhigtay shaqooyinka kale caadiga, maxaad leedahay waa ayna ka maqan yihiin oo shaqooyinka kale waa laga heli karaa?
wallahi xasan, saas haddaba sheegtay wada waxay ka caddahay stimulus packagekan dowladda ay ku dhawaaqday, yacni waxay ku tusaysaa heerkan in taxi industry-ga xuquuqda uu waddankan uu ku leeyahay ay zero tahayba, because so far inta macnihii la shaaciyey dadka stimulus packagekan macnihii dowladdu ay ku dhawaaqday ka faa'iidaysanaya kuma jiro, taxiyadu kuma jiro. Laakiin industry-yada kaleeto dhan waxaad u maraysaa dadka macnihii iska vulnerable-ka inay ku wada jiraan, laakiin taxi industry-gu kuma jiro. Therefore in maaragtay xuquuq fara badan baa ka maqan dad wax business macnihii industry xuquuq le ma aha, wax allaali wixii rabaa maaragtay ya sharciyan iyo maaragtay society xataa ay ka samayn karaan. Marka waa looma wayaan wey waxaa soo dhan, haddii maalinka aad maanta aad damacdo inaad holiday aado adaa isu qaba shiklid maalinka aad macnihii aad xanuunsato, anigoo kale haddoo kale mar muddo xanuunsanaa baa jiray, wax shiklif oo aad leedahay oo cid aad uraadsanaysa malaha. Yacni waxyaala fara badan, xuquuqo fara badan xagga implementiga way ka maqan tahay.
Like us, la wadaag wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.